Yawu ngiro bwacu niwe twiringira, niwe bwugamo bwacu tugumane nawe, kuko waza turengera turindwa n'imbaraga ze. Niwe gihome cyacu kandi n'indahemuka, ibihu binibigwa iruhande rwacu, abicisha bugufi ntacyo tuzikanga, ntituzagira ubwoba nk'abahuye n'amakuba. Turindwa na Yehova, tugume mu mababa ye. Tuzaringwa n'Imana mu rugendo rwacu, ntagiza dutaza ngo duhungabane, ntacyo tuzatinya na mba, nta na hantu tuzatinya. Yawu ngiro bwacu ukomeze.